Turkey, Turkey, ati twende nayo, 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 twende nayo.
Skizi wakikam bro, tunashuka nayo. Iko ni penga mani bit na shuka nayo. Count 1, 2, 3 utanipata side zao. Biz after biz bro, siezi play nayo. Na tafta na get, mina shuka nayo. Na deep, na drip, twende nayo. Na tafta na get, mina shuka nayo. Na deep, na drip, twende nayo.
Twende nayo, 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 twende nayo.
I'm a come card dark angel, my bow with the fine flesh. You be my high and my highness. Mtoto mzuri with the fine flesh. Ndo mana rada zangu zo kwa za west. Anadhani na mpima nkona wire mesh. Baby, weekend uneza come sesh. Pause and play, ama twende next. Nan maliza ukiwa na dress. Halloween, Halloween, yani dark angel. Fresh and clean, tani wai kwenye menjos. No, no games, atuchezi Nintendo. My rude boys wanafanya mavi. Halloween, Halloween, yani dark angel. Fresh and clean, tani wai kwenye menjos. No, no games, atuchezi Nintendo. Wanafanya mavitendo.
Yeah, I only got one D, but I'm touching on your body. Yeah, don't you run from me. Doggy, doggy, there's no hurry. Yeah, you only got one G. When it's not me, then nobody. Girl, don't you run from me.
Twende nayo, 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 twende nayo.